DJ Shoda.
Bakazi vapende sisa material. Mama funa besa loti lava. Bafuna mamuna ma iPhone.
Bust the records.
My name is Maga. And boy.
Mr. Screw in the area.
Mr. Screw is in the building. You know what I mean? Kulimba kudala wenzo kamba tichikondi ni mutima ba na wadezi chikondi ni chuma. Wakazi wakonde sisa material. Wambiri siwa chitakea pari real love. Wafuna mamuna wa high class. Boro koka wagulile Benz. Wamafuna blesa noti lava. Wamafuna big pape noti lover. Wea shoka gas not wea chova. Wamafuna mamuna wa Range Rover. Wafuna mamuna wa iPhone. Wafuna mamuna wa mansion. Manja kuli wa javali bena nyumba. West kuli sevene tili boronjinga.
Wafuna wa iPhone. Wafuna mamuna wa nani na iPhone.
Cheke, wafuna wa kweze kandege. Wafuna big spender no tikaso. Wafuna waya yambila pakaso. Yano masiku real love ya dula. Vikondi veva paka ni voshita kugula. Yano masiku real love ya dula. Wakazi wakonde sesa wamuna wole mela. Wafuna mamuna wa iPhone. Wafuna mamuna wa mansion. Manja kuliva javali bena nyumba. West kuli 70 boronjinga.
Afuna wa iPhone, yeah. Afuna mamuna wa nani na iPhone, yeah.
Wakonda mamuna, kazi ni ndalama zivafuna. Manje katundu ima onongeka. Nishikuwa sila manzi ya tika. Ndalama ni mbepo zima mbululuka. Nishika njira kachikondi kavalika.
But I love you, kansa ona ni matendi. And I need you, aona iPhone ya ulinayo. Nanga wai, siko nariso. Nanga wai, anyama tamu chenje.
Afuna wai,
Mr. Screw is in the building, you know what I mean. Send in a man.
Bust the records!